Tchank, essa praia. Essa praia,
oh, Dié. Robin e a Wizzy. Nasce uma pua bikini.
É yo, Kenny.
Usta que eu toque heti hall today. Com chongo, chongo, heti hall today. E já fua mesa pra fatopote. Um abishi yo te buanam chongo a coquen. Usta que eu toque heti hall today. Com chongo, chongo, heti hall today. Chafu wa meza hapa fatu kote Mwabishi yote mwanda mchongwa kokeni Uspende vya bure bure utaumia tu Uweto wangu alamia usilete maku Ileta gas wendo anyas we mitungi juu Uwe maibu sema sungu we kidole juu Vaibu, vaibu Machizi boti wamenipa vaibu Uwe vaibu, vaibu Machizi boti wananipa vaibu Kambi wa sirari Anapigia duke Ikambiwa sirari Mwache ya duke uyo Wee kambiwa sirari Minanangu 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 Uwoko ili ntautua Tafuta dinajua Uwanangu najua Kwanza machawa mesikia Kula paka funetia Mateke sesia Ukinchui ukinchola ukinchola Mi Shoma pera Yema sera
Kulopesa
Watafuta jinye
Kulopesa
Tulalagi
Kulopesa
Ustaka otoke heti hall today
Aunaera
Mchongo mchongo heti hall today
Aunaera
Ichafu wa meza hapa fatopote
Aunaera
Mwabishi yote buwana mchongo wako ken
Aunaera
Ustaka otoke heti hall today
Aunaera
Mchongo mchongo heti hall today
Aunaera
Ichafu wa meza hapa fatopote Mwabishi yote buwana mchongo wako ken
Aunaera
Ha mama
Ha baba
Ha mama Mama na kunywa soda huku anaona uloda Ha mama
Ha baba
Nkati mpia kaluka geti kazu wa kesi we jamani Ha mama
Ha baba
Niwaite Niwaite mimi Niwaite machizibo tuwa fike Machizibo tikwanza chafu ipotei We chafu ipotei We chafu ipotei Wau ni wangu mama basi chafu ipotei We chafu ipotei We chafu ipotei Iro big ya wizi Wabia isauti ya machiala eh We madika bands Ani salime mwanangu chidi fantastic We luka utawa Ani salime mwanangu dojo Ani sauti ya machiala eh Ani salime mwanangu chando steka kasamiro
Wabia isauti ya mihi
We baba fei wewe Yeah tuwane badia